hogamiyaha maamulka la baxay Jubaland oo ay dawladda federaalka u jirtay Warren soo qabasho ah ayaa u safray dalal ay ka mid yihiin Kenya iyo Imaaraadka Carabta. Axmed Madobe oo ah hogamiyaha maamulka la baxay Jubaland ayaa safar ugu ambabaxay dalka Kenya halkaas oo uu ka sii aadayo Imaaraadka Carabta sida ay sheegeen xogo la helay. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in uu sii aadayo dalka Ethiopia, balse taliyaha sirdoonka xabashada ayaa tagay magaalada Nairobi halkaas oo uu kula kulmay Axmed Madobe. Tallaabadan ayaa fadeexad weyn ku noqotay dowladda federaalka oo hore u sheegtay in Axmed Madobe soo qaban doonto, balse taas ayaa noqotay mid ay ku hingowday. Maxamed Ibrahim Ogle oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la baxay Jubaland ayaa waxa uu sheegay in haddii ay dowladda federaalka ay awoodo xiritaanka Axmed Madobe ay sii jirin cid ka hortaagan, ayna arki doonaan haddii taas ay awoodo.
Waran waa jirtaa waran in loo soo jaro, laakiin dowladda Jubaland ayadaba waran bay u jirtay madaxweyne Xasan Sheekh. Laakiin taa nuxurka maaha. Nuxurka waxa weeye madaxweyne dowlad goboleed waran yaa u jari karo, ma guddoomiye gobol baa u jari karo, ma madaala waran usoo jaray ninka la yiraahdo madaxweyne Axmed. Madaxweyne Axmed waran uma jari karto maxkamadda gobolka Banaadir. Labo, madaxweyne Axmed cid ka joojin karta inuu safro ma jirto, ayagana awood uma leh. Bal markuu safro Interpolka u qabanayso iyo dowladda federaalka ah u istaajin karto booliska Interpol. Horta madaxweyne Xasan Sheekh uma shaqeyso. Interpol waxay ku shaqeysaa nidaam shuruuc system policies ay ku shaqeysaa. Nidaamka iyo systemka Interpol ay ku shaqeyso madaxweyne Axmed wax dambi kaga gala ma jirto. Aanan ka ahayn madaxweyne Xasan Sheekh sida uu wax u rabo iyo sida uu asaga ku riyoonayo. Riyadeeda aniga ila qaado, haddaadnan ila qaadanayna dambiile qaran baa tahay. Madaxweyne Axmed oo doorasho qabsaday iyo ninka hantida Soomaaliyeed boobay oo kooyooyinka maalin kasta ka ohisiinayo, waxa aragtay xamar iyo Soomaaliya ka sameynayo keebaa u dhow, qiyaano qarankeeba u dhow.
Xiisadda u dhexeysa maamulka la baxay Jubaland iyo dowladda federaalka ayaa wax natiijo ah laga gaarin, iyadoona ay labada dhinac weli sii kala fog yihiin.